ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro nda kusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na ofa juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae Italian wa azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndo tajoma na sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Kupisha mwisho wote waangalie kama mgale mwenyewe.
Siri yangu when I wake up. I wake up. Siri yake when she wake up. Ni makeup. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, crop top umebaya pasngara, swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulage nyasi, wazi wazi uneza chua kana wasi wasi, nikarembo kana piga mpaka nyole basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Sit, sit, sit your duty, will brother. Sit, sit, sit your gode na mafadela. Di, nikona kiss for the city. King Ping, sweet thy city. Tycoon, paka kario bangi. Papa jua goro na manjiri. Nina madem uleta ushuru, madema poko uzia uuru, madema pedi buruburu, madema safra kutoka udiru.
Yes, hello. I was wondering if you could play that song again.
Which one, man?
The one that goes.
Hey, ah yeah. Hey, ah yeah. Hey, hey. Ah yeah. Ongeza volume yeah. Go to nyamisha speaker. Namdinya na jiba kani watika. Namdinya na jiva. Namdinya ka FIFA kika sirisha. Namdinya kwa pipa. Namdinya kwa Nissan mukini lipa. Namdinya kwa G-Class. Ayayayayaya. Nabunga bentaka. Hamwezi nkataza kaina kumiza. Kuna Daudi kabaka. Ndo upate baraka na ukiniuliza. Unapenda mahaga. Yade mkahaba na kikulisha. Utalazwa Kenyatta. Ushono viraka. Ayayayaya.
Ezekiel mtuwa nasikia mtoi wako anasikiza gengeton. Ezekiel mtuwa nasikia bibi yako anapenda gengeton. Maheta heta ni wengi na watairi leo na masheti. Au bichiri amboro kwa gazeti, headline news, daily. Na leo si kam harusi na kam na bakuli meja matusi. Na wamadaka hecha virusi mnatupangia sisi mazishi. Wajinga, wajinga, wajinga nyinyi, wajinga, wajinga, mutu wache sisi, wajinga, wajinga, wajinga nyinyi, wajinga, wajinga, mutu wache sisi.